Kobe slave kwenye King Palace. I'm doing my thing kwenye game with money kama sela say. Hi, haters bye bye. Sipai cause I'm a looty boy. Sina gani busy busy na weza kutoa uhai. I'm a lawny fist fist. Angaza angu kai mi matumbi shurba kama ngombe masai kazi za pumbia tinga wasuma suti na tai chago hadi haso hadi blow chago hadi haso hadi blow tama ikizidi sound tapoteza ulijari utageuza mradi utawindwa kama mwari hii ni sura ya nyavala hayuzi kwa wafungu japo mfukoni majarara iradada zenu anadungwa geto kwangu sokibo babe ubabe kama hita njo na supra udina yebo ndo desuri umeni pat
kile sisi kile sekta Makama na struggle kikite Kila kona ni wachawi na haters Kikwente kibabe Woko mana haso za mta Hindu kisi Kila sekta Makama na struggle kikite Kila kona ni wachawi na haters Kikwente kibabe Woko mana haso za mta
Mbubi anavua samaki maraya anavua chupi Kubwa kama hataki wezi kumonga kwa pipi ni skendo Zinazo zama superstar wa bongo na magendo Ndo utajirwa pedeje bongo Bongo ubabe kazi Msuri, beba kago Acha uzembe upata sifuru tariwa Babe kama mugabe zela flow kwenye zungu Sitaji unibebe ukini mwaga uteme jungu Ubabe, wese ubebe rumbebe samako Ubabe, wese ubebe rutateseka kwa sera zako Koroni mamboreo, fukara hauna chako Shake uzo pembeje watu anakura jasho rako Get led at Z for evolution Professional teacher badu naendeleza tuition
Kibabe Yeah Kila sekta Koma kama na struggle Kikite Kila kona ni wachawi na haters Kikwente kibabe Woko mana haso za mta Hindu kisi Kila sekta Koma kama na struggle Kikite Kila kona ni wachawi na haters Kikwente kibabe Woko mana haso za mta
Levo lilala malei Advance so wetro stitch get off my way Bipu zangu za meto mini kisu changariba Na keketa wasungo wa game Wanabebeshwa misaraba tuara wakivunja ungo madame My mama used to tell me never give up in fight That's why I'm tough, I'm fight day and night Siyo jihadi vita haki nubabe kamutolin Weki jificha chini andaki akeni blow up your brain Na msi wadogo, most of them ni conscious MC Ge uka mbogo bro, you know nasa the ABC Hili jogola shaba kama niki na wika mjini Kwenye makona tamba pia nisaya kijijini Bongo, sheria ni msumeno ila msumeno nyewe butu Vigogo ndio wenye meno, pesa inatafuna hutu Mabutu, zaida sese seko kwenye diri feko Wanatushkia mtutu, suko suko, tukigombia keki
Kibabe, yeah Kido sisi, kila sekta Koma kama na struggle, kikite Kila kona ni wachawi na haters Kikente kibabe, woko mana haso za mta Kido sisi Kila sekta, koma kama na struggle Kidikte cha, kila kona ni wachawi na haters Kikente kibabe, woko mana haso za mta Kido sisi, kila sekta, koma kama na struggle Kidikte cha, kila kona ni wachawi na haters Kikente kibabe, woko mana haso za mta Kido sisi, kila sekta, koma kama na struggle Kidikte cha, kila kona ni wachawi na haters Kikente kibabe, woko mana haso za mta Oh!